And action.
Hey, what's up, Tanzania? Mimi ni Toshide and leo tutakuwa na introduce song mpya na video mpya ya Dully Sykes. So, tumwacha hapa tutambie video yake ni to nini and atatueleza nini kimomo ndani. Dully. Yeah. Mambo vipi?
Poa kabisa na kuaje.
Mzee.
Safi kabisa.
So, nataka ueleze wa Tanzania video yako
ninjaphoenix.com.
Oh, mimi video yangu na nyimbo yangu inaitwa Toto Kareko. Na hii ni kwa ajili ya kucheza, kwa ajili ya kuwa happy.
Superstar. Studio 4.0.
Chizi karogo tena. Kama unachukia, panda juu nenda ukazibe.